eyo size kwoli emala okiwulidde tononya kugejja tewesiba buse pichi kukabina abantu balabe mbusimanyi olinakyo no tewesiba buse ngambira muliraano tosiba buse pichi kabina basibayo buki obuse pichi ya toteeka bintu mu kifuba abantu bagambe mbu olina ebbeere eryo lyolina lyerimala gwe genda ofuna olubuto olabe ojja kuliraba bwe ligejja n'amagezi gakugwemu ekikyakulemesezza eno enjiri obadde tonnagiwulira ebbeere lijjagejja nga ligenda kuyonsa kiri munnekya gamba muno nti ebbeere eriyonsa liteeka okugejja so stop the dissatisfaction.